Rabbit Dead Music. Big Man T. You know what it is. I love you where you had me. LKB.
Hacha mambo yako funga mdomo. Funga mdomo yako hacha wifu. Hacha wifu yako funga mdomo. Funga mdomo yako and me. And I love it when you and me. You and me. But I love it when you and me. You and me. But I love it when you and me. Kaide gaya akweri. Sijui ni zida yako.
Sijui.
Nimechoka na bari mayote.
Nimechoka.
Nikunda tafuta fache yangu. Atika yele ayenyo kuona. Nyego ni kidegi. Eno nyego ni kimire ruenye kuona. Enpora kie bebe detie. Mkume, mimi bado niku. Tewiji wilo nyego. Tewiji wilo tal. Tewiji wilo madekane. Tewiji wilo. Tewiji wilo nyego. Tewiji wilo tal. Tewiji wilo madekane. Umia barakaure. Wacha mambo. Wacha mambo yako. Funga mdomo. Funga mdomo yako. Wacha wifu. Wacha wifu yako. Funga mdomo. Funga mdomo yako. And me. And I love it when you and me. You and me. But I love it when you and me. You and me. But I love it when you and me. Ha ha. Baby dead bitcha. Like that, you love me, I will love you more. Just like that, no love for the haters, no love for the bad man. They can talk, talk, talk. I will do the same thing. The way you will, Onyego. The way you will, Natal. The way you will, yo, my day can eat. The way you will, woo. Acha mambo